What I yes oh yes oh kiss no woman mo wa fa ma gam ha ke ji ma what I yes oh kiss no woman mo wa fa ma gam ha ke ji ma e an baba am baba what I yes oh yes oh wa fa ma gam ha ke ji ma what I yes oh kiss no woman mo wa fa ma gama ke ji ma warli yes o kiss no woman mo wa fa ma gama ke ji ma e anda da am dada awara yesu yesu apa ma gama ke ji ma warli yes o kiss no woman mo wa fa ma gama ke ji ma warli yes o kiss no womada mo wa fa ma gama ke ji ma yes o his net yes o waramako yes o apa ma gama ke ji ma warli yes o kiss no woman mo wa fa ma gama ke ji ma warli yes o kiss no woman mo wa fa ma gama ke ji ma e an higo awara yesu yesu wa fa ma gama ke ji ma warli yes o kiss no woman mo wa fa ma gama ke ji ma warli yes o kiss no woman mo wa fa ma gama ke ji ma
batake ol pol didabol ha korentu en fasdu ol joegol minin min huudobe be alla ngam majum min don toro on kebi mo ere alla kakkile ngam tande majjira on ngam o wi'i
wakkati mo ere mi jabi tornde ma nyalaade kisndam mi wallima
nda jonta woni wakkati mo ere hande woni nyalaade kisndam min ngida goddo heba felugo kugal amin ngam majum min don kakkila ta min kada nuddinki goddo konoy amma der kodume fu min don bangina min huwanobe alla be munyal udgal min don eftira chadele e torraji e billaje yimbe bocci min nastini min der chuudi fursina be ummini fisina do amin min chomi be kude de duddum min ke bay danago min ke bay nyamugo min don bangina min huwanobe alla be labenga amin e andal amin be munyal e mbodenga be ballaru chenido be yide nde wala nafikare be waju gonga be bawde alla balmi amin gam fiugo konne en e ayinugo koye amin dum gongaku yimbe don teddina min be don jawna min bo be don bolwa bo dum do amin be don bolwa kalludum bo wobbe don dara min bana feobe ko min don bolwa gonga be don biya be anda min amma fakat ko moy andi min be don dara min bana mayibe amma nda min don geedi be don boccha min amma be mbarayi min tawon be don chuna min amma min don cheyi foroy min nandi be talaka en amma min don diskina duhutbe min lati bana min gala kodume amma fakat min don mari kodume fu onon korentu en min bolwani on be dartare min mabbitani on berde amin jasdum min mabbanai on de amma onon on mabbani min berde modon min don wolwana on bana bikkoy am kuwane min bana min kuranta on mabbite berde mon jasdum talate huudobe be yimbe be nuddinai jawmirawo kautal majum fottai noy gonga ku hautirta be hallende malla anora be nyibre almasihu e saydanu mbawata narrugo tonon kam noy nuddindo narrata be mon nuddinai dume hautata haykaliru alla be labbi fakat enen en haykaliru alla geto ngam alla wi'i
mi jodoto chaka mabbe mi wondan be mabbe mi latuto alla mabbe kambe boobe latuto yimbe am
ngam majum o wi'i bo
ngurte chaka mabbe cende be mabbe ta meme chobdum den kam mi jaban on mi latuto baba mon onon bo on latuto bibbe am worbe e rewbe ni alla bawdo wi'i